Hit man ting. Bad man ting. Hit man ting.
That's the flow, when you slow. Umipaka makeup, mona unaglow. That's the flow, when you slow. Napenda iyo waist, ukicheza na iyo slow.
Africa unit, sugua girl. Baka hapo kwenye flow. Sugua girl. Mina penda iyo show. Sugua girl. Baka hapo kwenye flow. Sugua girl. Mina penda iyo show.
Vitu tunafanya deep sea genje. Watotozi wameweza kwenye. Wamebeba kwanza venye mi upenda. Westi watotozi wameweza. Wale wangori tumekam tukurone na mangiosu wameweza. Na wakemba tumaele tunazitoka. Leo hatulani na kaa ameweza basa kunyisho makali. Hapa na jani wanajua si ni hatari. Tulikam na ubaya kusumbua. Dada ni safi tulikam kuchafua. Kuchafua tulikam kusugua.
Sugua girl. Baka hapo kwenye flow. Sugua girl. Mina penda iyo show. Sugua girl. Baka hapo kwenye flow. Sugua girl. Mina penda iyo show. Msupoke mabao na kusafisha na thao. Nikute mama yao mdagi hadi kwao. Cheza na yonayo juna dai kwenda kwao. Sugua ni kupatie girl. Katika ni kukumbatie boo. Pepeta tumesema imetosha. Tingisha iyo kitu kwenye dera. Kutoka West tumefika East Lando. Walai ii weekend nda spend juu yako. Ni super collabo swat pamoja na Chase.
Walai ii weekend nda spend juu yako.
Ni super collabo swat pamoja na Chase. Sugua girl. Baka hapo kwenye flow. Sugua girl. Mina penda iyo show. Sugua girl. Baka hapo kwenye flow. Sugua girl. Mina penda iyo show.
The bash deep sick kubamba. Leo ni kubat venye makiki ninganya. Smile imeweza na bada kuna mwanya. Yes ni mrembo lakini akona haga. Ye ni mrembo lakini hana haga. Macho ni sexy matoto umenyanya. Mwingine hana jegi lakini akona turi. Touch the floor, wind you slow. Umepaka makeup, mona unaglow. Touch the floor, wind you slow. Napenda iyo waist, ukicheza na iyo slow.
Sugua girl. Baka hapo kwenye flow. Sugua girl. Mina penda iyo show. Sugua girl. Baka hapo kwenye flow. Sugua girl. Mina penda iyo show.